khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah ayaa waxaa xaqiijiyay dadka deegaanka Mooyaale iyo saraakiisha maamulka, kuwaas oo sheegay in ciidamada dowladda Ethiopia ay dad rayid ah laayeen. Sida ay sheegeen ilo wareedo kala duwan, weerarka ayaa ahaa mid u dhacay si lama filaan ah oo laga baaqsan karay. Ciidamadan ayaa la sheegay inay toogasho ku bilaabeen dadka marayay waddooyinka iyo xitaa kuwa ku jiray dukaamo iyo maqaayado. Inta badan dadka dhintay ayaa la sheegay inay ahaayeen dhallinyaro ku jiray da'da labaatameeyada. Ciidamada lagu eedeynayo inay dileen dadkan rayidka ah ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin ciidamo militari ah oo la dhigay magaalooyin badan oo Ethiopia ah kadib markii ay dowladdu ku dhawaaqday xaalad degdeg ah bishii la soo dhaafay. Duqa magaalada Mooyaale, Asjalu Yohanes, ayaa sharaxaya sida uu weerarka ku bilowday. Wiil dhalinyaro ah oo watay dhugdhugley ayay ciidamada ammaanku istaajiyeen kadibna toogteen. Wixii markaasi ka dambeeyey waxay toogasho ku bilaabeen qof walba oo deegaanka ku sugnaa. Ilaa iyo hadda waxaan xaqiijin karnaa dhimashada 10 ruux iyo dhaawaca 11 kale. Dadka ay ciidamadu dileen ayaa waxaa ka mid ahaa maamulo iskuul oo si weyn looga ixtiraami jiray deegaanka. Dowladda Ethiopia ayaa toogashada Mooyaale qiratay, waxay ku sheegtay qalad ku dhacay sirdoon xumo. Sarkaal ka tirsan dowladda Ethiopia oo lagu magacaabo General Hassan Ibrahim ayaa idaacadda ku hadashay codka dowladda ee Radio Fana u sheegay in ciidamada jooga Mooyaale ay heleen khabar sheegaya inuu socdo dhaqdhaqaaq ay halkaasi ka wadaan jabhadda xoreynta oramada ee loo soo gaabiyo OLF. Sarkaalkan ayaa sheegay in ciidamada ay dileen 9 ruux oo rayid ah, sidoo kalena dhaawaceen 12 kale. Mid ka mid ah dadka dhaawacmay ayuu sheegay in markii dambe uu dhintay. VOA-da ayaa isku dayday inay la xiriirto madaxda dowladda federaalka, balse uma aysan suuragelin in midkoodna ay la hadasho. Yared Xayla Maryam oo madax ka ah hay-ad u dooda xuquuqda aadanaha Ethiopia balse fadhigeedu yahay dalka Switzerland ayaa cambaareeyay jawaabta ay ka bixisay dowladda Ethiopia dhacdadani. Wuxuu ku baaqay in la sameeyo baaritaan isla markaana lala xisaabtamo kuwa sida tooska ah ugu lugta lahaa toogashadaasi. Ilo wareedo kala duwan ayaa VOA-da u xaqiijiyay in dad badan oo ka baqaya in ciidamada Ethiopia ay dilaan ay ka carareen magaalada Mooyaale. Dadkan oo u badan caruur iyo haween ayaa la sheegay inay gaareen dalka Kenya. Dalka Ethiopia ayaa waxa uu ku jiraa xaalad degdeg ah oo ay dowladda federaalka Ethiopia gelisay 16-kii bishii Febraayo ee sanadkani. Arrintaasi ayaa ka dambeysay kadib markii ay meelo ka mid ah dalka Ethiopia ay ka dhaceen bannaanbaxyo watay rabshado.